va Ijwi rya Amerika. Tubasuhuje nshuti muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, aho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarayasabye abaturage gutinyuka bakamagana imikorere mibi y'abayobozi iteza umurindi ruswa. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutseho ejo kuwa gatandatu mu karere ka Nyamasheke, aho yaganiraga n'abatuye ku karere. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima yari ahari ategura iyi nkuru.
Mu mbwirwaruhame ku kibuga cy'umupira cya Kagano, Perezida Kagame yashimye abaturage ba Nyamasheke ku ruhare rwabo mu kwicungira umutekano, cyane cyane mu gihe aka karere kimwe n'utundi dukora ku ishyamba rya Nyungwe kari kibasiwe n'ibibazo by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FRN. Aho umukuru w'igihugu akaba yabasabye gukomeza gukorana neza n'inzego zishinzwe umutekano.
Nashimiye inzego z'umutekano kuntu zashoboye guhashya umwanzi, ariko inzego z'umutekano ntabwo zabigeraho ibyo byose mudafatanije namwe mwabigezemo n'ayo mama yafashije kugira ngo batsinde uwo mwanzi. Mukomerezaho rero. Inzego zo zigiye muzitabaza ari uko byabaye ngombwa namwe mufite aho mugejeje, kandi niko byagenze. Abaturage mwarabanje mwirwanaho, nimwe mwatangaga amakuru abatakaje ubuzima, ariko nagira ngo rwose mbashimire cyane kuri ibyo.
Perezida w'u Rwanda kandi yongeye gukomoza ku mikorere mibi ya bamwe mu bayobozi badindiza abaturage bagamije kubaka ruswa. Asaba abaturage kutayihanganira bakayamaganira kure, byanaba ngombwa bakabimugezaho ubwe.
Ubanza ujya kureba mu biro akabanza akakujaragiza akakubwira genda uzagaruka ejo uzagira ute. Ibyo ni umuco tugomba guca rwose byanze bikunze, kandi ntimugatinye niyo bitwa ngo ni abantu ari babandi batunguka bakabona ko mukwiye guhungabana cyangwa kwiruka. Buriya iyo twabamenye buriya bajya ku murongo, ntabwo abo mujye mwifatanya mu byanjye, ndetse murebe uko mwabitugezaho tubirwanye. Nta ruswa, nta bituga ku kazi, nta
kimwe n'ahandi. Yanyuze muri uru ruzinduko rw'iminsi ine i Nyamasheke, naho byagaragaraga ko abanyotewe no gutura umukuru w'igihugu ibibazo ari benshi cyane. Ibibazo byaba ahanini byiganjemo iby'akarengane ndetse n'iby'ubuhemu n'ubwambuzi bakorewe na ba rwiyemezamirimo. Nkuyu ati:
hari umugabo umwe avuye i Kigali witwa Habiyambere Guillaume, atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni 46,558.
Ibyo byabaye ryari?
Byabaye muri 2016.
Wabigejeje he? Yerega mbashaka kumenya icyo gihe hari abayobozi bicaye hano n'abandi badahari.
Twabigejeje mu nkiko turamutsinda, dushaka kumuhesha kugira ngo aturangirize ikibazo. Amakuru twakuye muri RDB no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganya mbere imitungo yiwe ntiyayiyandikishaho.
Icyo kibazo cyawe kirakemuka vuba.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Niba atanahari bazashaka bazakurikirana umutungo we, niyo yaba yawushyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana bazavanamo ibigomba kwishyurwa abantu.
Aha kandi hongeye kugaragara bimwe mu bibazo Perezida Kagame ubwe yagiye atangaho imirongo y'uburyo bwo kubikemura mu myaka yashize, ariko bikaba bigaragara ko nta kigeze gikorwa mu kubikemura. Uyu yatangaga ikibazo cy'inzu yaguze kuva mu mwaka w'2015, ariko kuyegurirwa bigatambamirwa n'ubuyobozi bwa Banki Nkuru y'Igihugu BNR. Ikibazo yari yagejeje ku mukuru w'igihugu mu 2019, ariko kikaba kitarakemukana n'ubu.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho. Kuva icyo gihe na n'ubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemura ikibazo, kuko n'ubundi abo
muntu icyo gihe n'ubu ntabwo byakoze.
Mumpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri, abayobozi bose bo muhe nayo yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana, akambwira ati genda ujye wiragiza Imana.
Itonde, itonde, vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande nande
bamwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi, n'abadepite bashyizeho komisiyo. Komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse, ari uwo Dr. Rivera mwagishinze. Nawe yarambwira ati iminsi itatu birakemuka, nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye?
Ibyo ntawe bihuriye. Minisitiri Gatabazi, iki kibazo mu minsi 3 kizabe cyakemuka.
Ahinya Mashete Perezida Kagame yashimiye abaho kukuba baramutoye ku bwinshi mu 2017 ababwira ko ubwe yiyumvamo ko bafite umwenda wo kubafasha gutera imbere. Aka na karere kaza ku mwanya wa mbere mu dufite abaturage benshi bakenye mu Rwanda, aho ibarura riheruka ku bijyanye n'imibereho rusange y'ingo ryagaragazaga ko 69% by'abatuye Nyamasheke babayeho mu bukene, abagera hafi kuri 40% bakaba bari mu bukene bukabije. Na karere kandi gafite ikibazo cy'imihanda myinshi idakunze kuba nyabagendwa cyane cyane mu bihe by'imvura. Ibyo byose umukuru w'igihugu akaba yabijeje kubafasha kubikemura. Biteganijwe ko nyuma ya Nyamasheke Perezida Kagame akomereza uruzinduko rwe mu karere ka Karongi nako ko mu ntara y'Uburengerazuba. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Tujye mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu zivuga ko zugarijwe n'inzara bitewe n'uko bamaze amezi agera kuri 2 badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo nibyo atubwira.
Nyiranzira Josiane ni umubyeyi muri nkambi ya Lusenda, abo muri village ya 12, afite abana 7. Asobanura yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko ishyanga umuryango w'ibihumbi gito w'ibiribwa rya PAM rimaze igihe kirekire ritabaheza amafaranga yo guhahisha.
Iki kibazo cy'inzara kindenga cyane kabisa, indengera turembeje, abana baririrwa inzara, hamwe hamwe no ku mugoroba bakaryama. Ni ukuri Imana nuko iyo dufasha bakadupokeza. Je na kwetse amafaranga ibihumbi 312 hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'101 amafaranga ashyira mu madeni kubera ko bataba batinze.
Izi mpunzi zivuga yuko amafaranga angana n'ibihumbi 19,500 by'amakongomani PAM igenera buri mpunzi mu kugura ibifungurwa buri kwezi ari makeya cyane ku buryo amafaranga adashobora kurangiza aya mezi 2 mpunzi zimaze zidapokera.
Ige na pokera na pokeye 3,390 ariko ayo mahera ntakiyamariye kubera narifise amadeni menshi nararishe. Sibira ndasumira abana umuceri nabasumiye, umufuko nagenda kugura 58,000 ubufu ubugeze ku 38,000 agafuko ka sembe. Nta n'icyo byamariye kandi narifise amadeni menshi, ubu abana barahangayitse n'inzara ukuntu mbayeho nabi rwose. Na mbere y'abari bindi hoho bodufashe bakaza kudupfokeza n'ingoga, nabo ubundi tukatangwe guhamba amwe bamwe.
Kubera uku gutinda guhabwa amafaranga yo guhayisha, usanga zimwe mu mpunzi zijya gusabiriza imboga ku kiyaga cya Tanganyika, izindi nazo zisabiriza amafaranga mu tubari, mu gihe izindi nazo zijya gucuruza inkwi kuri Tanganyika.
Iwe mfise imyaka 65, mbayeho nabi, sindima, singira gute. Nitugira n'ikintu na kimwe n'icyo dufasha, dutundwe no gusabiriza ngaha. Naho dusaba ntituronka kuko nabo ntacyo bafise. Twebwe turasaba, icyo dusaba rero ni uko bo tugarukira ku mumaguru masha bagahembura n'abakigoyagoya.
Yewe kugira mfungure ndiko ndahangayika, ngenda nita ngo ngiye guhiga n'udukwishore kuri Tanganyika. Ubu unyabuganda y'ibyo bajya banabona abo bahungu nabo bariyo ruguru ntibigikunda. Ubu kujya bajya ku ipigu bajya rimwe ku munsi, turiye mu ijoro tudasaba kujya kandi mu ijoro, nahone ubu ntubutanafashe.
Mu rwego rwo kugwanya ibibazo by'inzara igenda yibasira impunzi, zimwe muri izi mpunzi zahingaga imyumbati n'ibijumba, ariko zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazisahura mu mirima yazo.
Kandi n'igituma n'iyi nzara iteye n'abari miyo ruguru bwese barahombye, baragiye gusoroma bahura imirima barayiranduye, bagira bagende bakabirukiza ubuhire. Ni ukuri bese iyo ruguru barahembye, niyo cyo gituma inzara yateye. Ubu muceri nawe ugeze kuri 2,500 kigozi, kare waguga icy'5. None ubu muri ino ndenga umuntu aramara umunsi wose atariye iminsi 2.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa PAM kuri iki kibazo cy'inzara, ntibyadukundira. Gusa umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu Rusenda, Jimmy Bishemeye, avuga yuko PAM yiteguye kuza guheza impunzi ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa.
Ishyirahamwe rijejwe kudufungurira PAM baravuze yuko ku ruhande rwabo bahejeje kwitegura. Musanzwe mubizi yuko ibifungurwa baduha babicisha mu buryo bw'amafaranga. Ibanki basanzwe bakorana niyo badusiguriye yuko idafise amafaranga, bariko barayegeranya ku banki nkuru y'igihugu. Barasabye kuri banki nkuru y'igihugu kugira ngo bashobore kubahereza amafaranga mu bubiko bwabo, n'amafaranga afise ibyo bita likidite. Ibyo bafise bariko baregeranya mugabo ku ruhande rwa PAM mu byo gutegura intonde n'ibindi bikenewe barahejeje.
Tumenyeshe yuko izi mpunzi zugarijwe n'inzara, mu gihe ibiciro by'ibiribwa ku masoko nabyo byaduze. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iki ni ikiganiro ejo. Ejo, 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 ejo. Tubaye ikaze ni mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Ikiganiro cya none gihagarariwe na Roger Nigena, Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma, kuri mikoro mugiye kubana nanjye Uyisabye Christine. Nizere ko namwe mukurikiye ikiganiro mumeze neza. Mu kiganiro cya none tukaba tugiye kuganira ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, aho uyu munsi turi bugaruke ku ngaruka zizagira ku bazakomoka kuri rumwe mu rubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ni ikintu cyose gihindura imitekerereze n'imyitwarire bikagira ingaruka ku buzima bw'umuntu, cyaba kinyowe, gihumetswe n'ubundi buryo bwose cyafatwamo. Bikaba bigira ingaruka ku mubiri, ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, ingaruka ku mibanire n'abandi, ku murimo, ndetse n'ingaruka kuri ejo hazaza h'ubikoresha. Turaza kumva icyo urubyiruko rubivugaho. Ese baba batekereza ko hari ingaruka zizagera ku bazakomoka ku bakoresha ibiyobyabwenge? Turaza kumva kandi ubuhamya bwa Ntirenganya Fabrice atubwire zimwe mu ngaruka zageze ku bamukomokaho kubera yakoresheje ibiyobyabwenge. Nimuze gucikwa kandi n'ikinamico ngira nkugire aho tugeze ku gace ka gatandatu.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM.
Ikaze nanone mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda, aho uyu munsi turi kuganira ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, ariko tukaba turi kwibanda ku ngaruka zizagera ku bazakomoka ku bakoresha ibiyobyabwenge. Ubushakashatsi bwa 2021 bwakozwe n'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC bwagaragaje ko 23.1% by'urubyiruko rwo mu Rwanda rwabaswe n'ibiyobyabwenge bikomeye ndetse n'agahinda gakabije. Urugero rw'ibiyobyabwenge rukoreshwa ni urumogi, kokayine, heroyine izwi nka mugo, bikaba bigira ingaruka nyinshi mu buzima, haba ku kanya cyangwa hazaza h'uwo muntu unywa ibiyobyabwenge. Mu ngaruka z'ahazaza harimo ubugumba, agahinda gakabije, uburyo abagukomokwaho bashobora kugira ipfunwe ryo kwitwa abana bawe cyangwa nabo bakabikoresha bagendeye ko babonye nawe bikoresha. Urubyiruko rwo mu karere ka Burera bahamya ko ari bagenzi babo usanga barabaswe n'ibiyobyabwenge ku buryo bibashora mu ngeso mbi bikabangiriza ahazaza. Mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore, reka tubumve turagaruka mu kanya.
Ubundi ntago wavuka ngo usange ababyeyi bawe bakoresha ibiyobyabwenge ngo ubyitaze kubikuriramo. Nawe niyo nkomoko rero. Ibiyobyabwenge urabona byakubasasa kubyikuramo ntago zabyoroshye, nanone yasaba n'ubufatanye bwa Leta.
Mbere ryangiza mu bwonko, rigatera kanseri, ritera n'ubugumba, rituma umuntu atabyara nyuma.
Ahubwo ingaruka ziriho urebye nta Rwanda rw'ejo dufite. None se urubyiruko ni rwo ruri kwinywera ibiyobyabwenge cyane kurusha abakuru bamenye ubwenge. Urumva rero ni ikibazo dufite cyane cy'ingaruka zizabaho mu rubyiruko rw'ejo. Benshi bagenda bangirika mu mutwe, mwana agata ishuri, yari afite ubwenge bwo kwiga, yari afite ubwenge bwo kuzishakishiriza, ariko kubera ibiyobyabwenge akangirika mu mutwe kubera inzoga.
Uburere bakura ku uwo mubyeyi ni ubuhe kandi ari ubikoresha?
Abana bari kubyara uzasanga kuba ko arirwo Rwanda rw'ejo, ugasanga narwo ruriyandaritse, kuko nako nawe ubona mama wawe atasa itari joro yariyandaritse ari kumwe n'umugabo yanyweye kuri ibyo biyobyabwenge, nawe ngo ube muzima usanga n'umwana we ari kumuha, ugasanga nawe ejo usagiye kwiga nawe ari kwigira nka bya bindi bya nyina.
Igihe kizaza imbaraga bazagira n'ubushobozi bazagira, kuko dore ingaruko ziri kubageraho, nta bitekerezo bari kugira, nta kintu bari gukorera ababyeyi babo. Nigucyo bo mu byo bitabi bakanywa izo nzoga bakaza bameze nti mbese bataye nk'umutwe, nyina nkababwira ati mukore iki ngiki, ugasanga nta kigenda.
Ushobora kubyara umwana utuzuye kubera wakoresheje ibyo bihenuza nyine ibyo biyobyabwenge.
Wamaye ibobo nyine tukajya mu mihanda no kuba abantu bo nyine babitaza mu bintu nyine byinshi cyane nko kubura akazi.
Ubundi ntago wavuka ngo usange ababyeyi bawe bakoresha ibiyobyabwenge ngo ubu byitaze kubikuriramo ubwenge ntabwo wabure ku gihe iyo babikoresha takaza byinshi
ugasanga barwanye n'ababyeyi hano hatoha na hato ugasanga bari kwica umubyeyi we bakabura ku muhanda batiteza imbere ugasanga nibwo babaye bamayibobo nibwo bari kwiba abantu
Kadushimire urubyiruko rwaganiriye na mugenzi wacu Ishimwe Honore ku kiganiro cyiza bagiranye aho bagaragaza ingaruka babona zizagera ku bazakomoka ku bakoresha ibiyobyabwenge. Ese udukurikiye ubona ari izihe ngaruka abazakomoka ku rubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge bazagira mu gihe kizaza?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/5411.
Birenganya Fabrice w'imyaka 39 kuri ubu ni umugabo ufite umugore n'abana batatu. Atuye Kibungo mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yatangiye gukoresha ibiyobyabwenge afite imyaka 13, ubu akaba yararetse kubikoresha, aho yaganiriye na mugenzi wacu Noel Manishimwe amusangiza zimwe mu ngaruka zamugezeho we ndetse n'umuryango we kubera yakoresheje ibiyobyabwenge. Reka tubumve, turagaruka mu kanya.
Azina yanjye yanyita Nirenganya Fabrice. Mu by'ukuri jyewe nzamuroye mu mujyi wa Kibungo, naje afite imyaka 7 mama amaze gupfa. Ariko nabaye mu buzima bubi ndara mu kiraro, mbega imvura yagwa mu ijoro ikanembana nkumva nakonje n'imyenda yose, noneho mu rugo sinigeze ntekereza gusubirayo bitewe n'akababaro navuyeyo fite. Nahise acuruza ibiyobyabwenge, urumogi, inzoga, sawarage, nkanywa n'agacupa. Nari mfite imyaka 13, nabiretse mfite imyaka 20, nibwo naretse kubicuruza, ariko nkinywera agacupa k'inzoga konyine, ariko ubu maze kubohoka.
Hanyuma se wabonye icyo gihe ari izihe ngaruka ibyo biyobyabwenge byagiraga ku mibereho yawe?
Numvaga ubwenge nari mfite ntago nari nyibugira, n'utwo dufaranga naratubonaga nkagenda nkatunywera nkatujyana mu kabari nkinywera agacupa umuryango wanjye ukaburara. Ngecuruzo ibyo biyobyabwenge ni bwa buzima bube naguhaye nabaga mu kiraro, baradufataga bakadufunga rimwe na rimwe tukabakwepa tukiruka.
Ni izihe ngaruka ibiyobyabwenge bigira ku bakomoka ku bagize imiryango ibikoresha?
Mu rugo rwanjye bashobora kurara ubusa cyangwa se bakarwara bwacya akajya mu mirire mibi bakajya mu muhondo, kandi nabitayeho, kandi igihe nanyweye icyo kiyobyabwenge nako gacupa nakanyweye bo bakarara ubusa. Ni ikibazo gikomeye rero kwica abana nabi gutya.
Hanyuma ukoresha ibiyobyabwenge waje kubisohokamo ryari, ubisohokamo gute?
Jyewe ibiyobyabwenge nabivuyemo ejo bundi hamaze nk'ukwezi kumwe. Jyewe nageza nkazajya mbinywa nkumva umutwe urazengerera, no mu buzima nkumva mbuze intege n'ibyo nikoreraga, simbibashije nakora gake nari umuntu ufite imbaraga, nkumva wapi ndabyihoreye nkakoraho gato simbasha kubona uwo mugati. Rero ejo bundi nibwo nabaye n'umukozi w'Imana aranyegera, hari igiterane hariya kuri Methodiste, noneho aranganiriza numva ko ngomba kubegera tugafatanya gusenga Imana ibiyobyabwenge nkabyihorera.
Ubu warabiretse?
Narabyihoreye, ubu nta kintu njyamo. Abakozi b'Imana bamaze kunyigisha uko jye numvishe mbohowe pe no ku mutima wanjye. Ku mutima wanjye ndumva ntacyo uri kushinja umuryango wanjye. Ubu mfite umugore umwe n'abana batatu. Ejo bundi kuva aho duhuriye n'abakozi b'Imana mu giterane, natangiye kubana neza n'umuryango, muturajyana neza mu murongo, umwana ku gasukari arakabona n'agakoma kakanywa, nta kibazo kirimo rwose.
Ubu ukora iki?
Ubu jyewe ndi umuntu ukunda kwikorera uturakaraka tw'amajaride, ubu nta kibazo n'ibyo biyobyabwenge numva nazongera no kubinywa, ahubwo ngiye kwegera n'abandi babinywaga mbajyane nabo babireke. Inama nabagira ni uko bareka ibyo biyobyabwenge kuko bizatuma bapfa mu mutwe cyane, nta n'ikintu bateze kwigezaho.
arakoze cyane Nsengiyumva Fabrice ku buhamya aganirije mugenzi wacu Noel Manishimwe aho mwiyumviye zimwe mu ngaruka zageze ku muryango we bitewe n'uko yakoresheje ibiyobyabwenge harimo kuba ataritaga ku muryango we kubera yari yarabaswe nabyo. Iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika tuvugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Mbibutse ko turi kuganira ku ngaruka zizagera ku bazakomoka kuri rumwe mu rubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge mu gihe baba batabiretse. Nsengiyumva Inosa, umuganga w'imitekerereze n'imyitwarire bya muntu mu bitaro bya Caraes Ndera, ahamya ko ingaruka z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge zitagira kubikoresha gusa. Katumwumve, turagaruka mu kanya.
Uriya baravuga ngo wibahetse ababwiriza umugongo. Aha rero kaba navuga ko niba umwana abona iwabo bakoresha ibiyobyabwenge akenshi na kenshi afite ibyago by'uko nawe ashobora kuzabikoresha. Kimwe nuko ashobora kutazigira abikoresha na rimwe kubera ko yabonye ububi byagize ku babyeyi be. Ariko imibare n'ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko ahanini ingaruka ari uko uriya mwana ukomoka kuri bariya ababyeyi abikoresha kuko nibyo biba biri mu rugo. Ikindi ni uko umwana yigana burya ibyo ababyeyi be bakora. Hariho n'ikintu cyo kumva ko utishimiye kuba wagira ababyeyi bameze batyo. Iryo pfunwe naryo riza mu ngaruka zo kuba aturuka mu muryango gukoresha ibiyobyabwenge. Hari n'izindi ngaruka nyinshi, ni uko abo bana bashobora no kubifubyi.
Urubyiruko rubagana rufatwa gute?
Abatugeraho hano ku bitaro by'indwara zo mu mutwe bya Ndera, kubanza kumufasha gusubiza ubwenge ku gihe, hanyuma noneho tugatangira kuganira ku mpamvu nyirabayazana watumye akoresha ibiyobyabwenge. Kuko utamufashije kumenya icyabiteye n'ubundi abashobora kuzongera yataha akongera akabisubiramo. Iyo rero uko agenda abibona niko tugenda tumufasha noneho kwimenya kugira ngo ubutaha azabashe kuba yakwigiramo imbaraga zimurinda gukoresha bya biyobyabwenge, kubasha gutsinda byarari, akaba akeneye undi wabimufasha ari we muganga. Nko mu kwezi kumwe 90% by'abaza bakoresheje ibiyobyabwenge baba ari urubyiruko. Ni benshi ku buryo abo ngabo naba babashije kuza kwivuza. Tubabwira ko umuntu ntagaruka uyu munsi, umuntu n'uw'igihe kinini. Uyu munsi wenda ni umusore, akejo cyangwa ejo bundi azakenera gushaka gukora umuryango, kubaka urugo. Urwo rugo rufite uko abana bazamuvukaho bafite uko bazashaka kumenya ko umubyeyi we yabayeho. Ibyo ngibyo rero turabibabwira bikanababaza. Akenshi hari n'igihe biba n'impamvu yo gufata icyemezo, ukavuga bati umwana wanjye atazumva nayitwaye nabi. Murakoze cyane.
Arakoze cyane Nsengiyumva Inosa, umuganga w'imitekerereze n'imyitwarire bya muntu mu bitaro bya Caraes Ndera, mu kiganiro cyiza yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Nizere ko mwaryoye n'ikinamico ngira nkugire. Bibutse ko kandi namwe bakunzi b'ikinamico mudahejwe mwajya mudusangiza ibitekerezo byanyu, mutubwira ikino kinamico imaze kubagezaho. Dukomeje Kanakire mugenzi wanjye Uwicyeza Christella atugeze ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize, aho twaganiriye ku burenganzira bw'umuturage mu gutanga igitekerezo. Ikaze cyane Christella, amakuru y'iminsi.
Amakuru yanjye ni meza. Rero bakunzi b'ikiganiro, nk'uko mugenzi wanjye amaze kubibabwira, tugiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize. Nababwira ko twaganiriye ku myumvire ya bamwe kugomba kumvira inama zose ugiriwe n'abantu utabanje gushishoza. Aho twibazaga tutese ni ngombwa ko igihe ugiye gufata umwanzuro cyangwa icyemezo runaka ugomba gukurikiza inama z'abantu. Muri iki kiganiro nababwira ko twabagejejeho ubuhamya bw'umwe wumviye akanashyira mu bikorwa inama zose yagiriwe atabanje gushishoza, akaba yaragezweho n'ingaruka. Si ibyo gusa, twanaganiriye n'Isimbi Shingiro Anuarite, akaba ari umubyeyi umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga nk'Isimbi rya Yesu. Mu kiganiro twagiranye yatanze inama zitandukanye z'uburyo abantu bashobora kubaho mu buryo buhamye, aho yavuze ko kwemera inama ugirwa utamaje gushishoza biterwa ahanini no kutigirira icyizere, bikanashingira ku magambo y'urucantege wagiye ubwirwa bikica amarangamutima yawe. Si ibyo gusa, twanabagejejeho n'ibitekerezo bitandukanye by'urubyiruko rusanzwe ruteranira muri Maison des Jeunes Kimisagara, badusangiza byinshi bitandukanye kuri iyi ngingo. Twihuse Asumani uherereye mu karere ka Kayonza yagize ati: "Kugirwa inama ni ingenzi, ariko ni ngombwa ko umuntu ashishoza agafata umwanzuro wa nyuma." Naho Kwizera Eli uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati: "Gukurikiza inama zose ugiriwe si ngombwa. Hari ingaruka bigira kuko usanga abantu bakugira inama bitagenda neza bakaguseka." Naho Dusengimana Matusera uherereye mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo yagize ati: "Ntabwo ari ngombwa gukurikiza inama. Mbere yo kugisha inama ubanza gusobanukirwa neza umubano usanzwe ufitanye n'uwo muntu ugisha inama, ukamenya imyitwarire ye mu buzima busanzwe." Naho Wiringimana Pascal uherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora yagize ati: "Kugirwa inama bigufasha gufata umwanzuro mwiza, ariko umuntu aba agomba kubitekerezaho ntiyihutire kubishyira mu bikorwa." Bakunzi b'ikiganiro, tunakomeza hari ibitekerezo twakiriye ku ikinamico Ngira Nkugire. Tuyisenge Fabien uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rungi yagize ati: "Nta cyiza cyo kugira urwango. Usanga hari abantu bagenda bavuga ko bagenzi babo baruga, bikagera no kubana bikabatera ipfunwe." Naho Mushimiyimana Chantal uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati: "Impunzi n'abaturiye inkambi bakwiye kurushaho kugira ubumwe aho kugirirana ishyari. Ku bamwe bari abatunzi, ariko kuri ubu bakaba barabaye impunzi, ubuzima bwarahindutse bishingiye ku mateka bagize." Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, ibi ni byo bitekerezo mwadusangije, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Arakoze cyane Christelle, ndetse namwe mwatwandikiye ku ngingo twaganiriye ubushize. Mbibutse ko tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, aho twaganiraga ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, ariko cyane cyane tukaba twibanze ku ngaruka zizagera ku bazakomoka ku rubyiruko rubikoresha. Aho usanga kenshi urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge rudatekereza ku hazaza harwo. Nshimire mwe mwese twabanye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro kugeza ku musozo. Nashimire Roger Nigena wari uhagarariye ikiganiro, ndetse na Mizero Crispe wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Nge mwabanye kuri mikro nari wisabye Christine. Naho ubutaha.
Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabarangiza.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika.
Inshuti muduteze amatwi, mu masegonda make tuba tugeze ku isaha 12, murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho muri cyumweru. Ibiganiro byashyizwe hamwe na Nadia Taha, naho kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe yose. Mu
banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye
Ikibido cyacu. Mugu